kuza kuzaba iteka ahantu heri Siyoni harimbishijwe aheza ho mu ijuru aho tuzabana n'umuremyi wa twese yahateguye imyaka myinshi ngo tuzahature ni iwabo wabera abariyo bose bahora bitemberera mu mihanda yasizwe zahabu na zuba riharangwa nta kwezi Yesu niwe mucyo hamurikira ibihe byose hateye ubwuzu icyama tukazabanayo umwuka wera twifuza kuzabayo ngo mbane n'umwami witangiye gucungura abatuye isi twese mu byishimo byinshi tumusingiza tutura uwera himbazwa ineza yawe iraduhagije tuzibagirwa ibya kera ubuzima bushya umunezero tuzanezerwa nshuti mugenzi tubeho duharanira kuziberayo mu byishimo by'iteka ryose bidutera kuhatekereza kubabara n'agahinda bitwibasira imihangayiko yo gutekereza uko ejo tuzabaho ibyo byose bidutsika imitima tukumva turaremerewe dukomezwa n'uko hari uwanesheje ari nawe uturwanirira uru rugamba tuzarutsinda igihe kiri hafi uwo aze ibyahetaga ibitugu by'ubwoko bw'Imana Yesu araja biduture twema twijyanire mu mwuka wera twifuza kuzabayo ngo mbane n'umwami witangiye gucungura abatuye isi twese mu byishimo byinshi tumusingiza tutura uwera himbazwa ineza yawe iraduhagije tuzibagirwa ibya kera ubuzima bushya umunezero tuzanezerwa nshuti mugenzi tubeho duharanira kuziberayo mu byishimo by'iteka ryose umwuka wera twifuza kuzabayo ngo mbane n'umwami witangiye gucungura abatuye isi twese mu byishimo byinshi tumusingiza tutura uwera ineza yawe iraduhagije tuzibagirwa ibya kera mu buzima bushya